oɗon kettini dande studio kalangu, eɗen gondi yamde joyi ƴaɓɓorake mintaji sappo e joyi kibaruji moɗon. Komin Omar Hamma jangganto nani ko e kibaruji. Simin durni tawa kena le wuro noon tawango to en daddirku ande subaka noon woni ko nimɓe mum mburti e hollude ko ɗum heƴƴaniɓe ɓe duƴa manana. Ɗum woni masine ƴakko kaaƴe on gonɗo no rufa collangal dow maɓɓe on eggine gam ɗum wawi waɗandeɓe ñaw. On nanan ko maire dirko on fammini nder kibaruji meɗen. Noni dekkugol junngo dow ɗerol narral e potal ko ɗum woni hooreɓe dew sakkuɓe maali gaɗi kamɓe fulɓe Abala. Ɗum waddi ko mbi'en hakkillo fukkingo warti nder département Abala région Tillaberi. On nanan ko député maire département fammini. Yewtere meɗen pindino hannde yartana en nato enɗan Tessawa région Maradi to rewɓe kawriti gaƴi fedde e woƴƴitigol lamtiri wadde ɗum kulle ñameteɗe. Kodi jam hirtemo yerno kalirannomi o hannde woni ko ɗum maɓɓita ɗo ley ñamey. Ɗum woni hawride caka leyɗe duniyaaru. Ɗum woni dow fi talki laamorɗe leydi gam joƴƴinde. Ɗum woni no woɗiri laabi démocraci nde leyɗe afrique. Ɗum du tawa kenana jomɓe andal dow dewtere laamu leydi ɓe leyɗe duniyaaru ɓe njooɗo ndaara dow filla rafi ɗowtanade dewtere laamu leydi. Ndeni laamiɗo yoni jippade jippo ɗum du fedde leydi hawjinde filla yaadu démocraci yeeso wiyetede NDI kan sigili ɗum hawtade e hooreɓe leyɗe afrique hiɓɓe. Nanni fani mbiyan to endan Chimindour. Ɗum woni wuro noon tawango nder commune mo dirku hannde subaka woni ko nimɓe mum mburti e hollude mettorgal ɓernde maɓɓe. Ɗum duudo fi masine gonɗo no ƴakka kaaƴe laatiɗo torriɓe sanne. O masine du ƴakkol mum kaaƴe wona kena no waɗena gam Allah e gaɗol. ɗum woni jipporde laanaji piiroji nde dirko ɓenda. Nimɓe ɓe du ƴamanana o masine eggine yeru no maire dirko on wiri biyeteɗo Jérôme Boubacar.
Koɓe ƴami woni masine ɓurwowo kaaƴe on sottini gam masine o sulnaniɓe sanne. Sollaare ɓurwol gol fuu dow maɓɓe wonno jippo, no ñawnaɓe, no durmaɓe, no ɗojjinaɓe, no ñawna du gite woɓɓe maɓɓe. Saru suuji no ɗon bawɗi ƴewtinaare cellal maɓɓe wi'a de sollaare nden woni no ñawnaɓe nanoyi gam masine o lebbi tati watta ɗon. Jon kampani kawjiɗo gaɗol golle ɗen du wi'iɓe ko ɗo yaade lebbi tati ɓe timminan ɓe dilla. O wi'i du fa hannden kam waddal looreji gon jarna laawol gol fa yetto e masinaare den ko haɗa sollaare den ummaade. Amma kamɓe du koɓe giɗini woni masinaare den sottine. Min mi wawa ummini gollooɓe ɓe gomnati waddi golla. Gollooɓe ɓe du fedde dental leyɗe tuubakoɓe kan hokki ceede ɓe gara ɓe gaɗa golle ɗen. Ɓe acce wi'ude ko himɓe leydi amérique gonno. Ñande fuu ɓe timmini gaɗol jipporde laanaji de ɓe dillan.
En jatana to endan Tillaberi nder département Abala filla rafi keƴoram hakkillo fukkingo. Ɗum deƴƴinake jonɗo yernu no député maire on famminiri. Ɗum du o holli wiide ko Allah e dekkugol junngo dow ɗerol e narral e potal ko hooreɓe dawsani ɓe maali e fulɓe Abala gaɗi nogayi e joyi lewru juillet wittindu ndu hawtade e jiilaaki soogeji kam saabi ɗum. Kettine Boubacar Oumarou, député maire Abala Filinge, ko wi Adam Dawaki nodduɗomo e callalo.
Keerol hooreɓe dawsaani en Mali e hooreɓe fulɓe kay wonko kawri dekki juuɗe dow ɗerol narral e potal. Ɗum du konɗan waɗayna noga e joyi lewru juillet ƴaɓɓindu enɗan ɗo enɗa Abala yeeso préfet Abala kañum e préfet woɓɓe waɗo fotti e maire Abala kañum e mairuɓe commune uji gonɗi hadde Abala fuu gam batte accitidde woldeji kowoni hakkunde maɓɓe kañum e kippitanɗe enɗa. Nde ɗum waɗi waɗa joni du konɗan ni ɗum deƴƴinake. Ko ɗum deƴƴini ɗum du konɗan no tawa fa hande ndungu du saabu ndungu ngu enɗa no kuje goɗɗe ɓe mbawata yaade ɗum. No tawa ndiyan ƴoyiɗan maaliɗan du konɗan wari uddi no kuje goɗɗe e soogeji du konɗan no wonno jiilo nokkuɗe enna jamma ila ñalawma. Wakkati mo kalte o enɗan kay kippitanɗe kay mbayri ɗum deƴƴinake.
Mbiyen ɓeydaji ɓeydaki ni ɗum woni woldeji mane mbiyen fitinaji nder liptakogol ma ɓargol keerol leydi Mali, Burkina Faso e Niger. Ɗum waɗi ko nimɓe ujunaji capanɗe njoyo e tato tawaɓe nder ɗon eggi nder région Tillaberi. Woɗi du jeɗɗiɗe fuu na waɗu ɓiɓɓe wuro eggoyɓe wara. Yeru no suudu habaru witeɗo acti Niger andiniri ɗum altine bittiɗo o. Weru no fa hande lokkotoroɓe mawɓe ɓe duniyaru haali waɗi noddangal ko ɗum woni hana ballaga dow ko yaawi waɗane farñamande nokkuje to ɓe natta ndenago maɓɓe e faware joni ndiyam laɗɗam jarteɗam e laaɓal du waɗe dow ko yaawi. Nanni mbiyam faware joni ɗum woni caka altinere e attalata ƴaɓɓiɗo ko watto sogeji Mali noga e joyo kamɓe woni ko mbara wakkati no ɗum wonno fottande natuno caka sogeji compagnie ɗiɗo gon e ɓiɓɓe bomɓe. Ɗum doni mbiyen compagnie oɗo tawa kena caka leydi Mali ton. Nder fottande nde doni yerno sogeji leydi Mali pamminiri ɗum ɓe mbari ɓiɓɓe bomɓe ko watta mbi'en sappo e njoyo. Yeruni no gomnanti Mali famminiri ko fedde hawjinde hokkugol habaruji leydi France waɗi andinore nde. Ɗum doni mbiyen ko watta sogeji capanɗe jeegom sogeji leydi Mali kamɓen woni ko majji andaka fuu to kwa'i e faware joni gollitirɗi maɓɓe sogeji ɗin kewɗi du mboni yeru no gomnanti on andiniri ɗum nder andinore. Mbiyenni faware joni duroɓe leydi Afrika e dabbaji mu'en noddama to hawrinde dow filla durgol mawnde wonde no waɗa caka leydi France ɗiɗi lewru Octobre ndo. Ɗum doni mbiyen ano batu ngu hawratanana ko watto holloɓe gineji mu'en ujunere e keme joyo ƴuwoɓe nder leyɗe capanɗe tati e ɗiɗi e ko watto mbiyen dabbaji ujunaji ɗiɗi ko laati baali be'eji e faware joni mbiyen baali be'eji e pucci ko yata holle to enɗam. Ɗum doni mbiyen illu ko ɓiɗɗa bonɗaku naati nder Sahel ɗum woni filla lumaki dabbaji en ɗum ɓoytake sanne yeru Mali Burkina Faso e Niger yerno fedde leydi France jinde hokkugal habaruji famminiri. Noni mbiyen faware joni ni polisiji tawa altinere ƴaɓɓiɗo woni ko e nder puncitaki karuwa gon ɓe keɓi ɗum woni mbiyen hano tagge taba bonka sappo e malfa mbiyeteka AK-47 kamɓe jaɓe capanɗe jeenayi. Yeru duni no ayir info famminiri ɗum nde ko wiite internet noni. E nder wakkati ni polisiji ɗi gonno no ndaara gineji nimɓe ɓe nder ɗum woni ɓoggol gallure nden dow laawol Agadez ɓe tawri taba bonka gon ley sakuru sogeru gon. Yeru no ayir info famminiri fa warde joni. Nani mbiyen ɓiɓɓe Niger hoƴoɓe gineji no njara no ɗon boytito sanne. Ɗum duɓe kolli illu ko kero leydi Nigeria e Niger maɓɓa ɗum wonni iɗum ɓeydo non yaaso. Yeru duni no Amadou Hassan ɗum woni dekotoɗo secrétaire général syndicat hoƴoɓe gineji no njara no Niger on wiri o wi hunde nde ɗo mursere mawde non to maɓɓe ko Asumane China yewtide makko.
Hunde de sa ɗonnam mawɗanno mursere du noon to amin. Minen tawda are ɗe ndeɗe naata Nigeria minen torotto sanne. Ɗum mursere amin ngam ndeɗe boni minen jomnete. Lumotoɓe ɓen jeeɓe are ɗe kam en kay paalaka. Baadu ni komin pamtiniɓe laabi lumaku e adananne are nder leydi ɗi fedde o haada singi ɓe killaka he majji. Kamɓe kay are maɓɓe e ko nafataɓe tan ɗum ɓe ardini. Ko haani du woni e gaddanamin koyirnam ngam seedayawo wi'i nder yaha wartaji himɓe e are en koyirnam watte nder majjum. Wuddu CDAO du nder Nigeria ton
tawa.
Gaɗo ni laawol debbangol ngol Agadez tawa no woni e hoore mum. Golle laawol Agadez jewol ingal du woɗɗo ake yeru no hoorejo Sarusi kawjiɗo ñibdiji mawɗi e golleji mo région on famminiri. Woɗi du faware joni mbi'en no laawol jehol to njamdi Irani on basiteji ɗi wontiri hunde noon ko hoƴƴi hakkilloji ɓiɓɓe leydi Niger sanne. Yeru no mbi'en faware joni no faware joni mbiyeteɗo Idris Altine o fammini o holli wiide ko koltaru fama golleji ɗin kay ɗuɗal majji fu kanti Musa Mamman yewtide makko.
les travaux avancent normalement.
Golleji din funa don jehira no wodiri miden don balla be du fargatol korka jindi do campagne on yottake fa peka du fol kolta on du fudama gankan woni gollal chakiti tonga gal kolawol debangol gol wade meni puddi wadde lawol debangol metereji keme joyi jonkay dun don jewete mabbite fadde campagne on no tokkito gollemu kebon pamon du kilometereji chapan tati e godin korka irimun wattama koltamo njito wurtorde gallure odo no tawa der kilometreji chapande tati e godin jonka be tokkiti gollude no kuje godde
notre forum
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy e mintaji noga e jeddi hausankore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddire de fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
Joka ngata e yewtere meden pindinol wadi duubi nay joni ko rewbe kawri ngadi fedde mu en e wonji tiggol lamtiri waylude dum kulle nyamtede mbi en ni to en dante sawande region momaradi den kay be rewbe bojji titana dum na e wadde tiga dage e nebbam lamtiri nani ko hadiza mawdo fedde rewbe ne famini hawa usman jado to enda jahangal kebde yottidi do mak
e ko rena ni e feddogo departement mo teysawa rewbe sappo inoyo gollobe deme kebbe goni bonkita lamtiri wadde e kullo godde kan somna don en no wuro kanyum to luma kollon hadis tari konko woni horejo hauntirgo rewbe ko region maradi
mi maridi
emen gada nebbal lamtiri imadiga diga lamtiri fuko dirte lamtiri imen gada dum menen chapande tatono himbe go ciwo daga nyamai gari ekintinime golle de lewru mubburu
bana 30 maka imenai
ko on fuddo on chapande tatono no waddi kalatu do hanne sappo inoyo
i abande
i wakkati on fedde dennino hawni dirime joni bo men cenni dirike
on kokonama ara gollitirde na
a me kokaka ara gollirde to goje nino gollirde be kokkime mo halani men noy non gollal wontori gollo nino hani du yoba amma kanko hana sai men jobimo denno ma imen bawi joni de sede e men pediri yeso
sede aka kar ci gaba
ko ganton dun eh to cottoy to dun on jare lumo no na himbe garta don so
inde karori siki muna kai wada
to den non to kariji men jarata wakkati safamu wadi hauri ne mu imen jara gineji ame imen chonnoa kuma i wodi jehobe ton yarna be gineji i wodi inde ame i lambaji ame i inne fedde ame de be gidi be noddame ille nyamay be lilde lamtiri imma nebba idiga dige on imen godi shago ton der lumo yere gollirde nino woni men gala imen tefa jombe bawde wallirame men keba yere men golla
miki so musamu yardi
lam hokki on nokur denna
e
meri hokki men non dennon do o amman joni yerde fufu sidama e men cama mawbe gattana men jungo men keba yerde men gollirta
gollel der hawrine un cetnu fude rebe buri ja awayi halo ngome sedormaye ko goddo ngiya
wallahi to mude
men gala fu motsala fu ko men eti imen binna dun non de men chonni dum imen jara bank imen doto
makai banki musaba
no goddon ko cebdon ko puddudon
projet pak ko kimen lantir di ledaji sikari e machineji
nabugawa
tagal golle lantir gattongal no wodi golleji goddon ko gatton
mori manne fusoita ta ko wadi imen nanga dum imen nanga
ya hakana
do wonta kibaruji med e fulfulde tili eden ngaro jon kambe leedi hewtina en jangato mi ganta taw goddi
Laso ilewru utko du ujunaji iti sapu ijene studio kalangudo radioji chapan etati ijetati igoli dita.
Futan sigilaji gakwal habaruji irepe gadenta bandira imupe rebe.
Talata fugat akokwal habaruji ibellare.
Fulfude.
Hausankore.
Jarmare ifransire.
Ketine yotere pindinor ku studio kalangu. Do labi burna lobba.
Yemne jogo imintaji sapu ijoy. Lasaro fun. No wodi botu jota kale.
Korepe gadenta bandira imu rebe. Do jone du. Duniyaru itellal bannu